sasa niwe mwene, atanifanya iwe found in you, iwe molded in love and peace. Wacha ni spread the message waliokuwa in despair, nikiwafanya wawe payer na you. Tembea tu by tu kama nowhere to the act of love in you God, the word about is a hit prayer to your God. Sitaki kwa the chose tena kwa sababu ya wali
tena kusamehe ndiko kusamehewa. Tukifa kwetu sisi wenyewe na kujinyima, ndiko uzima wa milele unapatikana. Kwani kutoa ndiko kupokea.
Kwani kutoa ndiko kupokea.
Na tena kusamehe ndiko kusamehewa.
Tukifa na kujinyima ndiko uzima wa milele. For it is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life.
Amen.
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 Amen. Amen.